we sherife. Napendaga sana nkimwona kama naumwa naponaga huma ya incheka kidogo, sipendi kuna doki sonona. Basi furahi we furahi moyo wangu. We sherife, napendaga sana nkimwona kama naumwa naponaga huma ya incheka kidogo, sipendi kuna doki sonona. Basi furahi we furahi moyo wangu. Sheri mote mananga inakupenda kya kweli.
Oh sheri, 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 oh sheri.
Sheri mote mananga inakupenda kya kweli. Ukiniacha dada inakimaisha tafeli.
Oh sheri, oh sheri, oh sheri, oh sheri,
oh sheri. Una kiuno cha mama, napenda ukinama uko nyuma rawama. Sasi bora wajue sore mpaka kiyama. Mini tansi kwa nawe sheri na kupenda sana. Turi ya tufurai, umimi na wewe. Enjoy ujidai, rotu nywe tulewe. Na wasikuragai, na kupenda ujue. Mini tatoa mahali, hiri ni kuwewe mama. Shafuka wara so shida zangu. Uwe sherife, napendaga sana nkimwona kama naumwa naponaga huma ya incheka kidogo, sipendi kuna doki sonona. Basi furahi we furahi moyo wangu. Uwe sherife, napendaga sana nkimwona kama naumwa naponaga huma ya incheka kidogo, sipendi kuna doki sonona. Basi furahi we furahi moyo wangu.
Indo kush girl. Walambeshi OG Nalambeshi ndo logo. Sibishe mtoto mdogo. Watoto ni wadogo. Uda zone ya pa Hanikyo HD Empire. Empire. Okay. Anikone mwanangu Sacha
Zombie.
Send